with latest music.
J-Pack se shake, aka Brotty. Brand new breezy.
Unanoni muma utubinda, aluswaneli kufapana. Maziva kuri kopano kimada, aluswaneli kufapana. Luka kona luri, haivalo swalisa. Luka palelwa, haivalo fapana. Haivalo fapana.
Swali sana kuna selu kenela Butata bukumeka bukoni kulu pumela Lulua nisa sis dance skuta Njiao latikutua nitinish for tuta Malozi vanze kopano kimata Kufita kuliangansa babamu ni kumata Ni babamu baba swabela mshobo We are here for you hamusieza madobo Life no balance Swali sana ni babamu kufita kuyoluba na falasti So we fight together kufita kunotoya na enge kaze ni pepa
Aluswaneli kufapana, maziva kuri kopano kimada Aluswaneli kufapana, luka kona luri Haivalo swalisa, luka palelwa Haivalo fapana, haivalo fapana
Lovata kubea mbunga famapu Alueza cholo lakaba ni kapu Lovapa lile maswe ni vamishapu Vashemi valuna basabata kutua rapu Ye mumu kweza ante lakasha Kusinama confusion lwatasha Kulilu kone kuyo zwe la pili By the matter of fact ilo na lovapili Yela hamzu seka mkwaka jealousy Rain to check yourself winge nasi Kona bwana balu seanga makua We never move on every time we are poor
Why check? Maziva kuri kopano kimata Luka kona luri Haivalo swalisa Luka palelwa Haivalo fapana Haivalo fapana Luka palelwa Haivalo swalisa
music.com